hey, ita mendufadia kama na shanua hibu uo. Ita arufuta mam, galibini ya nasabita shete hey, ita mendufadia kama na shanua hibu uo. Just stop the confusion, stop the game. Kalas kere ya kizire, anatabani muhaba takide. Just stop the confusion, stop the game. Kalas kere ya kizire, anatabani muhaba takide. Itabesa rufu wanusa wanusa, ketibesa fikas mataki. Waste the love, alita induli anadeya. You gave me empty promises, you broke my heart. Fekini na bigeni sawa, lakini takarabu iya haja. I don't wanna play this game. Ita arufuta mam, galibini ya nasabita sheti hey. Ita mendufadia kama na shanrua hibu uo. Ita arufuta mam, galibini ya nasabita sheti hey. Ita mendufadia kama na shanrua hibu uo. Stop the confusion, stop the game. Kalas kere ya kizire, anataban min muhaba takide. Just stop the confusion, stop the game. Kalas kere ya kizire, anataban min muhaba takide. She is my best friend, ukutahi. Zola gerima anakalis, analisa mabiseden. Itaya uferi guwanina, asine nina biga masoban. Kulma yo mshiti mama Shakil, and we don't know who is right. Kifaya let up day, kifaya, kifaya, kifaya. Kifaya, kifaya. Galibini ya nasabita sheti hey. Ita mendufadia kama na shanrua hibu uo. Ita arufuta mam, galibini ya nasabita sheti hey. Ita mendufadia kama na shanrua hibu uo. Just stop the confusion, stop the game. Kalas kere ya kizire, anataban min muhaba takide. Just stop the confusion,